said latest
music. But the freezer, sometimes they tell him to freeze a bit. Why is it?
Ashamba imba imebo ndeka gotole Angambana vechi kolom gemu ndeka kotole
Imagine southern ikutiki kama kitu
Takwa chika jesi ati mwendi baby boo
Baby boo yo wateni nena upira kwa ripesi
Angamasenka tala kono no malipesi
Koko waswanya manka manka kuguma mba itzapa
Kacheku kakava kaka kikembu matzafa
Iwe mafrisa shenzu zimtesha zirati
Deyo kupisha uzaka mziva jizazi
Mba itzapa sisili wakufite kopela
Iwe tulive mika meswebo takweno tukopela Takwe wei timu wanga ngu treadwell We speed bazi kashimani we treadwell